man, a bungo man,
bungo man.
Come in and now and tum dum woman.
You got the man,
yeah. A bungo man, bungo man,
bungo man.
Yeah. How could Maria Teresa? Yahula kuba France na barera. Yaka getali ri ya chandelier. Oh, oh, na na oh. Nyamubi dagi. Biontelekera kumutima biuliki. Lero sara utugende. Bono sigara nange sazi un sigare.
Kwenye kona baby Madonna, ukinipa mapenzi yako nitapona. Picha yako tayari nimeshona, nasubiri ile siku tutaonana.
Oh yes, unananana kama mabacha, sisi tunafanana.
Oh yeah,
unananana walunyi wavitia baby oshananana.